Radio Pulpit, 657 AM.
Dumelang, dumelang baretsi, ke rata go le dumedisa ka lena Kriste Jesu mo pholiso rona. Yo a buane lona ke moruti matsoso. Gompieno ke tsile go ngwathogana le rona lefoko la Modimo. Re bua ka setlhogo se following Jesus. Following Jesus. Go latela Jesu. Go latela Jesu. Ke rata gore ke bone palo ya rona ya lentswe go tswa mo bukeng ya Johanne, chapter 10, ke bale verse number 4. E bale ga yana. Fa a sena go bolotsa dinku tsotlhe tse e leng tsa gagwe, a di etele pele. Dinku di mo sale morago, gonne di itse lentswe la gagwe. Moeng ga di ka ke tsa mo sala morago, mme di tla mo tshaba ka di sa itse mantswe a baeng. Ka di sa itse mantswe a baeng. Hallelujah. Re bua ka go latela Jesu Kriste. Temana re fetsang go e bala e, a re o bua ka Modisa, a re fa sena go bolotsa dinku tsotlhe tse e leng tsa gagwe, a di etelele pele. Dinku di mo sale morago, gonne di itse lentswe la gagwe. Di mo sala morago, gonne di itse lentswe la gagwe. Following Jesus. And ga o kitla o kgona go latela Jesu, o se mo motlhapeng wa gagwe. O tshwanetse go nna mo lerakeng la gagwe. O kgona go itse lentswe la gagwe. Gonne, Bibele e re, fa sena go di bolotsa, a di etelele pele, dinku di mo sale morago, gonne di a mo itse. Gonne di a mo itse. And-e di itse lentswe la gagwe. That's why go le botlhokwa go itse, ngwana morena, go itse lentswe la Modisa wa rona. Dinku tse, ga se dinku tsene o ka kgona go tla fela, o tle ka dilo tsa gago di be di go latela. Bibele e re dinku tse di ne di itse Modisa wa tsona, di ne di mo latelela gonne di itse lentswe la gagwe. E re mare lentswe la baeng di ne di sa ba sale morago. Di ne di tshaba baeng, strange voices, ka di sa itse mantswe a baeng. That's why ga o le ngwana Modimo go le botlhokwa gore o nne mo tirelong e rera lentswe la Modimo. Go botlhokwa gore o nne le kamagano le Modimo ka lefoko la ona. And-e o le ngwana Modimo o nne le kamagano le mowa o boitshepo, e re le fa o buisa lefoko la ona, o mo kope gore moya o boitshepo, ke kopa gore lentswe le ke le balang le, e seke ya nna ditlhaka, a ke e nne bophelo mo go nna. And ga o ithuta go ikamaganya le Modimo, ka lentswe la Modimo, o ntse o tsamaya le moya o boitshepo, o ntse o ithuta go rapela, o ntse o nna mo kopanelong, wa gola. Wa gola. Ebile o gola le mo kitsong ya Modimo. O gola le mo kitsong ya lentswe la ona. O gola mo o kgonang go utlwa lentswe la Modimo le ga le lentswe la motho. mara ga o sa dula mo lefokong la modimo o sa dula mo lefokong la ona o le tlatlanya o nna mo go lona o le thuisa ga sesotho o bo kopa mo ya modimo a dire lefokole e nne botshelo mo go wena ga o sa dire yalo ga o kitla o kgona go farologana pakeng sa lentso la motho le lentso la modimo dinkutse di ne di itse lentso la Jesu Kriste di ne di itse lentso la Modisa gone di ne di kopanela le Modisa di ne di nna mo maotong a Modisa go ya lofelo le ngwana modimo go a tlhokega gore o nne mo maotong a Jesu Kriste o nne mo lefokong la bona because how dira yalo mwa wa gago o somola go phela ga utlwa lefoko la botshelo ga letsena mo go wena they follow Jesus because they know his voice kana kwa ngomo bukenya diketso I think it gets to chapter 16. It's Paulus after a rara lefoko la modimo. Ga fetsa go rara lefoko la modimo. Ere ba kaulengwe Paulus a fetsa go rara ba boela mo lefokong ba lo go phetlolla makwalo. Ba tlhoma misa gore a se polo se ana se bua a se tsamisana le lekwalo le fokola modimo gore ba kaolenye ba ke bone ke se kao sa dinkutse di phelang le modisa they know the voice of the shepherd why because bana le kamagano le modimo ka lefoko la ona ene ke mo kamaganong le modimo ka lefoko la ona mo modimo a buang le rona mo mowa wa modimo a re senolelang mo mowa modimo a re tlhomamisetsang se leng bo ammaruri le se e seng bo ammaruri and verse number 11 of John 10 Jesu are I am a good shepherd Are ke nna modisa o molemo. Are ke itse dinkutsame. Ibile ke itsewe ke tsame. Are my sheep they know me and I know my sheep. Are ke itse tsame ibile ke itsewe ke tsame. Why? Because I'm a good shepherd. Are ke modisa o molemo. Are ke modisa o molemo. That's why dinkutsame di ankitse ibile le nna ke a di itse. Utlwa verse number 12 ere yo e leng morapiwa e se modisa. Yo dingu e seng tsa gagwe fa a bona phiri etla o tlogela dingu a tshabe phiri e di tshware e di falatse gate o ile morapiwa a hired shepherd e se modisa ke gore o hirilwe mara gana le rato la dinku o tlile because o hirilwe that's why bible ire ga di phiri ditla wa tshaba because he is not a true shepherd that's why Jesu are my sheep they know my voice and because they know the voice they are able to follow Jesus. Kantla gore ba itse lentso la gagwe ba khona le go molatela. That's why today ke batla gore kgwetla ngwana modimo gore re itse lentswe la modimo. Now ke batla ke re tshware di ntlhanyana tse di mmalwa tse gore what is a strange voice? What is a strange voice? Mantsu abaying ke a fingao. Number one. Any voice of a person that seeks to replace Jesus in your life is a strange voice. Lentswe le leng le le leng le le tla mo botshelong jwa gago le leka go sutisa Jesu gore go tsenela one fo. Lentswe leo ke la seeng. Ga se lentswe la modisa. Ga se lentswe la modisa o molemo. Mo Matthew 24, verse number 4 to 5, e bua about false teachers. E re ba ruti ba ba rarang dilo tse seng tsa modimo. Ga go ntse yalo nku ya modimo tshaba. Jesus says, are my sheep, they know my voice. And any voice e lekang go tsa boemo ba Kriste Jesu mo botshelong jwa gago tshaba ga se modisa o molemo. That's why Bible e re mo yone Matthew 24 ga o tswela ka yone e re many will be deceived. Ba bantsi ba tlo go wela mo dithutong tse di fosagetseng. Enebe ire, the love of many will grow cold. Lerato la ba bantsi la morena le tsile go tsidifala. Gonne ga ba nna mo go yene, they are not in fellowship with the shepherd that is Jesus. Ke fela go nna mo dinaong tsa modisa o molemo e leng Jesu Kriste, go nna mo dinaong tsa gagwe ke bo gona fela mo ke yone tulo e re kgonang gore re itse boammaaruri. Ke yone tulo e re kgonang go bolokega mo go yona. Utlwa mo yone Johane 10 verse number 1. Are ammaruri ammaruri ke lora kere yo o sa tseneng ka khoro ya lesaka la dinku me a tlolela go se go sele ke le godu le sonokwane. John 10 verse 1 ere o a sa tseneng ka khoro o sa tseneng ka khoro ya lesaka la dinku me a tlolela go sele e re ke le godu le senokwane. That's why Jesu are o sa feteng ka nna ke nna khoro. Bible re Jesu ke ena khoro. He is the door. O sa tseneng ka Jesu Bible e re o ntseng yalo ke le godu le senokwane. That's why dinku tse di tsamayang le Jesu tse di latelang Jesu Kriste di itse lefoko la ona, di itse lentswe la gage, di a mo latela gonne di a mo itse le ene o a di itse. So that's why dinku tsa Jesu ga di latele mantswe a baeng. Baeng ba sa itseweng gore ba tsene jang fa. That's why Jesu are o sa tseneng ka nna khoro are o ntseng yalo ke le godu ebile ke senokwane. Number two, what is a strange voice? Lentswe la baeng ke le lefeng ke le le ntseng jang? A strange voice is the one who turns the grace of God into license for sinning and immorality. Lentswe la seeng la baeng la badisa ba seng ba nnete e re ba dira ba tsamoga wa Modimo ba o dirisa as a license go dira ditiro tse di maswe. Hallelujah. Ba tsamoga wa Modimo ba o dirisa jaaka license kgotsa permission go dira ditiro tse di maswe. Batho ba ba ntseng yalo, they are strangers. Re tshwantse re ba tshabe, re tshameke le kgakala le bona, gonne Bibele re ba apere letlalo la dinku mme ka mogare ke diphiri tse di garulang. Ke ka moo re tshwanetse re ba tlhokomele, re seke ra iphitlhela re wetse mo diatleng tsa bona, gonne bona ba ba ntseng yalo Bibele e re ga se ba ruta ba molemo, ga se ba disa ba molemo. Hallelujah. Ke batla go bala buka ya Juda chapter 1. Buka ya Juda ke buka ya bofelelo pele ga buka ya tshenolo, verse number 4. Go nne go itshusumeditswe, batho bangwe ba e saleng bogologolo ba kweletswe, ba kwaletswe ka tlholo ya gore ke baikepi ba ba fetolang bopelotlhomogi jwa Modimo wa rona boitaolo, mme ba itaola molaodi yo o tlhelele morena wa rona Jesu Kriste. E re ke baikepi ba ba fetolang bopelotlhomogi jwa Modimo wa rona boitaolo. Ke baikepi ba ba fetolang bopelotlhomogi jwa Modimo wa rona boitaolo. These are strange voices, strange shepherds. Ga ba ruti go aga ke diphiri. Ke batla go nopola dintlhanyana tse pedi tse tharo tsa ditlo garela. How do you hear the voice of God? Nka utlwa yang lentso la Modimo? By getting closer to Jesus and his presence, your spirit will become alert to his voice. O ka utlwa lentso la Modimo ka go atumela Modisa le go nna mo botenye jwa gagwe, and e dira gore le mowa wa gago o thanye o tsiboge. O kgona le go utlwa lentso la Modimo jaaka John 10 verse 4 e buile. Number 2, you can hear the voice of God through prayer, by spending time in prayer. Moya wa gago wa thanya, moya wa gago wa tsiboga, moya wa gago o kgona go utlwa, wa phutologa, ebile o kgona go utlwa le boteng jwa Modimo le go itse le lentswe la Modimo. Ya boraro, how do you hear the voice of God? By spending time in the Word of God, having fellowship with God and the Holy Spirit. O tla utlwa lentswe la Modimo. O tla utlwa lentswe la Modimo. A strange voice will never follow, but you'll follow the voice of Jesus, the great shepherd. Modisa o molemo. The Lord bless you. Modimo le boloke a le tshogofatse, a boloke le malapa a lona. Le ke le itse gore Jesu Kriste ke ena Modisa wa matshelo a rona. Amen.
From your ear to your heart, to your mouth, to your feet. Join this life on 657 AM.
For there is a time to search and a time to give up, a time to reap and a time to sow. Radio Pulpit wishes to be there at all times, even when you just need prayer. Send us your prayer request by calling 067-429-7564 or email it to prayer@radiopulpit.co.za.
It's here. Radio Pulpit's new website is live. You can tune in at radiopulpit.co.za and enjoy crystal clear sound with just a click of a button, or listen to our podcasts. Discover biblical truths in our daily devotionals and let our stories of hope inspire you. You can download our app on this new look, easy to use platform. Find your favorite program, get to know our presenters and so much more at radiopulpit.co.za. Radio Pulpit, your daily companion.
You and 657 AM and Life, a winning team on the road to eternity.